Hello, my people. Hello, me to introduce my baby in this world. I've never seen before. Your
closet.
Your bad man, my pal. Yeah. I'm tongue, I joy kata.
I need you.
Kisoki dogi, ila kwa koking e kata. Wana chonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenika mata. Nipe yote mabuba, nipe mbaka kuna kucha. Roza o zawauma. Mioyo nayo ya fukuta, jinsu na vonyi pukuta. Rozi na wararuka. Where have you been, my shadow? Nipe one more time, baby. One more time.
Nipe one more time, baby.
Yeah.
Been hella tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na chamza masaki. Mina weniga kombi ya fanta chapati. Mejam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashiandula. Drop your manifesto, girl, nda kwatia kura. Nkona psych unless you're tired, stop mine kukula. And I never claim that I'm perfect, but try me, ukinipatia chance, then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami, juu wakikuchokoza wewe ukimbilia nani. Ni mimi juu ni mimi, you wanga apo tu. Na sisi mind ukirukia apo juu, apo you. Ooh, hey, apo tu, na usishangai yon ya nani, girl, that's for you.
One more time, baby.
One more time.